Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke dumedisa ba mamedi ka ofela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masingi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo ho tshenolo, kutullo, Revelation chapter 2, re bala verse 3 to 5 fela, mara ke tlo rata bua ka verse 4. Ere o na le tlhomamo, o itshokile ka ntlha ya leina la me wa seke wa lapa, mme fela se ke go nyatsang ka sona ke se, o tlogetse lorato la gago lwa ntlha. Jaanong gopola se o weleng mo go sona, o tlhabologe, o dire ditiro tsa ntlha. Fa o sa dire jalo, ke tlatla koo go wena, ke tlosa setlhomo sa gago sa lobone mo bonnong jwa sona. Fa o sa tlhabologe, morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, a thuse le mo mamedi, a manifeste this word ka maatla a gae. In the name of Jesus, ra leboga. Amen. Mamedi a rata, ke rata re lebelela kgang ke e ye re fumanang fa. Ke rata bolela ka setlhogo se, go tlogela lerato la ntlha, the first love had they had for Jesus Christ. Kereke ena ya ko FSCA. Ke rata re lebelela gona jwale re lebelela mo re badileng mo teng. Morena Jesu a re le tlogetse lerato la ntlha. You have lost your first love. Now, statement se nka se fang se se ka thusa mo mamedi ke sa gore, the first love we had for Christ can be lost, but it can also be restored. Ke dilo tse pedi, o latlhegetswe mme wa busetswa. Ke se re se responang fa se se bolelang ke morena Jesu a bolela le kereke ya ko Efes. Now kereke ya ko Efes e ne le kereke e spiritual mo bebeleng. Re bala ka yona ke kotswa le di fivefold ministry mo teng moo. Ke kereke e leng gore ba ne ba dumela morena Jesu. Ke kereke e ne e tsena ke mamahe morena Jesu le bo brother ba. Ke kereke e ne e tshwere ke the John the Apostle kereke eo. Now lefoko la Modimo le tlhalosa mo le re, ba ile ba tsamaya le Modimo. Go na le gore nako nngwe re tsamaye le Modimo mo bophelong, mme go fitlhe mo e leng gore re a lapa or re a lebala. Motho wa lebala, Modimo a ntšhine a gopotsa Baiseraele a re ge le tsene ko dintlong tse le sa di agang le ja dijo tse di monate le kgora, le se ka be la ntebala. Mara motho wa lebala ga a jele a kgotse wa lebala gore o tswa ko kae. A ba etse gore o ka hira motho mo mosebetsing a sebetsa, ya re gantse o ya ba re ke madala mo mmerekong, a thoma go etsa ntho tse e batlang ke ena, a sa tlhwaetsa tse a di hiretse re a tla di etse. Now ke kgang e re e bonang fa e re, you have persevered, ba ne ba kgotlheletse ba tswelela pele and have enjoyed ba the hardships, matshwenyego, matlhomola a ba neng ba tlhakana le ona mo, ba ne ba kgotlheletse ka ntlha leina la morena. Move strifane and have not grown weary, baske ba khathala, baske ba lapa. Ba lentso la Modimo le tlhalosetsa mo re badile mo teng mo hore recognize the good works. O tsantsa go pole ka dina go tsotso otlhe. David, when David defeated Goliath, o ile a hopola tsa Modimo a mo etsa ditsentso ona hore ke bolaile nare ke le moshimanyana, ka bela le bere ka matso ka thuso ya Modimo, and ke mo ka tseno ke lebane le giant ape. And in the work, recognize the good works and endurance of the believers. Mo efesefa re bona gore ba ne ba etsa tiro e molemo, ba ne ba etsa tiro e ne challenge community, ba etsa ntho tsotso otlhe tseo Jesu Kriste a ba tlogetse gore ba tla ba di etse. Ba re ra evangedi ba le bangwe. Bible e tlhalosa e re ba fitlha mo ba lebalang mo teng. Ka ba le Ephesians chapter 4 o tlo fumana mo teng mo ba ne ba setse ba tlhoyane, ba sebana, ba lomana, ba etsa ntho tso tsotlhe tse dimpi. Ba re lefoko la Modimo le tlhalosa le re, ba ne ba wele, ba ne ba tswile mo leratong la Modimo. The love of God, the agape love of God, the unconditional love e Modimo a ne ba file lona. Now e re, yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Hona le dilo tse ba di bitsang the first love, lerato la ntlha gantsi motho ga a na le lona, o lala a sa robala, batho ba teng ba tlholana nako tso tsotlhe. Mara ga ntse go ya lerato le la le a phupa gona le go phupa le a fela go sala fela go khotlellana mar bebele mo re bontsha gore le bona batho ba go efese bane ba le bale er acknowledge the danger of losing our first love for Christ. How lose le rato la go rata morena Jesu o a o diretse mo wa o tlokomelang wa o protectang wa o providing kana motho na go nwa hanyetse at least a tshwara selo a nyetse ke monna wa mohumi a ja dintho ka ofela gona le mo a fitlhang ma ala ha la pila sa tlhaetsa dintho tse di tshwanetseng wa la tlhegela lerato lebele la tlhegile foteng la motho la nama. Now remember the height from which you have fallen. Kanye ya huwa ke kanye bileng le Adam le Eva ba bileng le yona mo evangeli is about who restore batho repent tsokologo mo motho a weleng o tlhoka go sokologa and do the things you did at first. Re bona gore ha re verse 5 fa le ha re motho o latlhe o wile ke ga sa tlhwa dira ditiro tse a neng a di dira kwa tshimologong ga o tshwanetse go iwe go etswa mosebetsi wa Modimo go na le di-excuses go na le mabaka a mangwe a mantsi a tlang a e leng gore a ira ga o tshwanetse go rapelwe motho ga kgone go rapela ga a sa bala le bibele ga a sana taba le Modimo ga a sana taba le go shera tumelo ya gae ke yone taba take action to restore our first love. O tshwanetse gore itlhole Paulus o re itlholeng gore le sale mo tumelong na by remembering, repenting, and returning to our initial devotion. Re boele ko modimong go tshwana le ko mathomong ga re ne re dumela mo go morena Jesu Kriste. Ke rata go rapela le wena mo mamedi a rategang gore modimo a o thuse mora wa letlhaswa o ile a gopola gae ga ne se sa bolaa ke tlala. A gopola gae gore ko ntlong ya rara go a jewa go a nwewa go na le dilo tso tsotlhe and nna mo ke bolaa ke tlala. Re bona gape le morena Jesu a challengea Petrus mola a itatotse morena Jesu mo John chapter 21 verse 15-19 a wan rata na a bua ka lerato ntho e kgolo o ka nna tsena kereke mara o sa rate morena Jesu ya a kokotetsweng dipikiri botlhoko madi a ya tsholoile a otlhe gore a tla tlhatswa wena ke rata go rapela le wena gore modimo a o thuse. Modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste ke a rapela madi a morena Jesu upon the spirit, the soul and the body ya momamedi modimo wa rona lokileng ke rapela lerato la gago 1 Corinthians chapter 13 fale le be teng ka gare ga gae lentswe la gago mo Romans 5:1 le re o tshetse lerato mo dipelong tsa rona ka moya wa gago mo tšhelele lerato modimo wa ka kgona ira dirago kopatsa tsotlhe ke dumela ke di amogela ka lebitso la morena Jesu amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.